and what an ozone to see us.
Yobuyele kayo umzala jabule nami.